It's ZWAP.com.
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya, kiuchokozi ukinigusa gusa mie haya, watu mtoko mihogo bichi koko, nideke ze kitoto kachumbari kwa kiwiko.
Kirefu mbele sioni, jolove chumbani umentunukia.